Iddy Prof. Hey Popster, angisazi ngizocula ngani. Kugile boy. Sizayirola nje sizabe ukuthi siyibone yani. Other than that, pull up.
Mama, I got Bambi, I kinga.